N-Y-A-S-H-I-N-S-K-I, I stay fly. G-O-A-T, that's no lie. Na baki T-O-P till I die. Miss wadanganyi bana this time umati mesha decide. Wanati wana legalize marijuana, yeah. Nifani na una design, nilianzishanga mkirime. Domana nati describe kafundi wa makaria. Ninini kasi divine. Kutoka mali tumetoka di kujifine. Kwa keja zina master mbili umrasta na akili. Na mwezi zipi matamkismama na ratili over there. Really niko fine, check the moment. UG shamua since tizi kona pombe wana wine. Na situko busy tunagombe zana online. Mapanganga sayo inchi na chomeka na tukea. Siasa ni za tribal line. Streets ni mimi na jaba na ma idol mind. Industry likuwa flat, kila vital sign. To agree, comeback yangu ilikuwa right on time, yeah. N-Y-A-S-H-I-N-S-K-I, I stay fly. G-O-A-T, that's no lie. Nabaki T-O-P till I die. Hits mingi ka the mushrooms na punit pamoja. Wanasemanga mini ka kikundi mtu mmoja. Kando yangu iko mtu ana kidungi kwa toja. In case wa track pima na mvi na kocha. Nimi na sosi kaongezeni chumvi na sosa. Mind iko sharp kama suti inatosha. Shugli na piga sio lazima mzione. Been here forever na bado ni ngumu mnisome. Sumu jikoni saisha iva. Umona nimedumu mwisho umekuwa believer. Vitwa vigumu ndo fika mali nimefika. Kwa mana wathi yako aseme we ni diva. N-Y-A-S-H-I-N-S-K-I, I stay fly, yeah. G-O-A-T, that's no lie. Nabaki T-O-P till yeah. I Kambese na skusha my household name. I'm the best ever, lose never, can't complain. Already in the hall of fame and I'm still playing. Goat shit, I'm forever in my own lane. Brought the game back, mina sauti hakuna argument. Made a space for you young niggas, msi why forget. Na your debt wezi lipa, when you guess. Wanapata hit moja, when you mess, when you wisha. When you tafta shortcut, wanabaki wameban. Took time off his shit, nikai study na nkai learn. Kani nayo jo nlifanya kazi na nkai earn. Kani luck, basi ya mas lucky as they come, shinchilla.